DJ Royal House Music.
The two wise men,
you know it's classic.
In the pew pew, fire fire bakumuka kamu jende. Pani 6 and 7, mutu pende. Yosekani shkwata badive chitunka. Kulu kutupiri kitika shuku shilepwa. Jumwana bolo kochisha pasiro. Chifuwa pye mpia. Chifuoneka mwana mayati pakwenda. Piti yeka yeka kukusha nolulenda. Jumwano shilale fili mbanga fiarila. Yawa nadi mova lindisha shonkola. Chifuwa pye mpia. Piribuka, piribuka. Tifuatye pia. Bandapo, bandapo. Tifuatye pia. Piribuka, piribuka. Tifuatye pia.
Apani 7. She's a badass chick, chilang penya. Yon sanga chasanga dis chilang temwanga. Twa kumana ni kung fu shilala. Chimpela energy to launch to mon. Li party after party kuya na chop the party. Chifuma mayati na mano ya pa street. Fresh look ni chela wakumbwa. Duty chak wata ni chela watamba. Chime in a pakuina. Chifuwa na chula tachakwata na katina. Yam chitela fenolo ni palubanza. Chari shupa, chari chila nefikanza.
Yosega ni shkwata badive chitunka. Kulu kutupiri kitika shuku shilepwa. Jumwana bolo kochisha pasiro. Chifuwa pye mpia. Chifuoneka mwana mayati pakwenda. Piti yeka yeka kukusha nolulenda. Mwano shilale fili mbanga fiarila. Yawa nadi mova lindisha shonkola. Chifuwa pye mpia. Piribuka, piribuka. Chifuwa pye mpia. Bandapo, bandapo. Chifuwa pye mpia. Piribuka, piribuka. Yo wano wa iria. Opani 60. Bakuchisenda kanonga niwe baya. Drop West Place ni shimwala mfwana. Apo pene chalamba no kushana nga chatesha wakai kai wala spenda. Kupela challenge cha kumnyanga pamuwiri. Kuchidanga shoka na vika pone chipiri piri. Chikaringa magineti poja ilandonze. Panyampete mbombana inena ikosha. Gachachinda masha chibasha mundo. Chibala vikira kofye vahabia bondileti. Chitimanda salad ukatolo mupamba. Mano ya kafuasa wando kachomba. Yoseka nishkwa tabarive chitunka. Kulu kutupiri kitika shuku shilepwa. Jumwana bolo kochisha pasiro. Chifuwa pye mpia. Chifuoneka mwana mayati pakwenda. Piti yeka yeka kukusha nolulenda. Jumwano shilale fili mbanga fiarila. Yawa nadi mova lindisha shonkola. Chifuwa pye mpia. Piribuka, piribuka. Chifuwa pye mpia. Bandapo, bandapo. Chifuwa pye mpia. Piribuka, piribuka. You have it, Mr. Mubita, Mr. Eric, Mr. Matthews, Mr. Masua, Mr. K, Ori Kashton, J.B.J. Boy, Kose Kose Mining, Pesata Records, I'm American, but up, Marcos.
You know it's classic.
Marcus, baby. Royal House Music.